Production.
Original. Adojo San Pondisi. Oh, he's a sick. Oh, say, come on, no moon is zero moon, so how oh, baby. Oh, yeah, no, Jacude Guma. Igisho mwami kazi gahimbare ku mutima oh baby ocheza ringana mi I want to step to the beat intambwe kuindi pole pole nitakubeba mwendo pole pole.
Simba wenda pole doble nyama. Hayo mama twende pole pole tule nyama. Lamba vidole nkulape mpaka kiama. Kikosa sore inge kwa dole unge mwona mama. Wapi vinywaji kata maji mama ringa nami. Takula mpaka mtaji ya sara kitu gani. Jina unaitwa nani, natoka dunia gani. Weni kitu gani, unanga mpaka gizani. Nishike bega na safari mbali sana nawe. Unanitega mwili ili akili ipagawe. Nataka nife nawe, nataka nzikwe nawe. Bora nipigwe mawe na sitoki kwenye my way. Umefanana na malaika wa peponi. Unatofauti nao malaika wa magetoni. Nigandishe gundi, ongeza mafundi. Nipeleke Burundi, nikifika sirudi.
Infinite, infinite. Unanipenda maradio, radio. Nami tayari nimetega langu sikio, baba. Me and you, we can make it to the top, top. Me I like when you whine for me non-stop. Whine for me, baby girl, don't stop. Don't stop. Oche zaringa na mi.
Go down. Go right.
I want to step to the beat.